akaimba akaimba kenyimbe kamwana wange kubanze mukwano gwe kamuwanike ekirabe kitagulwa mukama kyagaba automatikali okufuna omwana olina kuyiwa musayi yenasala kyenda mwana wange olilulira lwange lavu gyenyina gyoli eva ku ntobo eyememe yesonga mba nawe ku ssaawa esooka n'essaawa esembayo mwana wange obulamu okunyuma ng'oli mulamu weyagaleko maama sanyuka ng'omwana aseka nze mukwano gwakira buli kiramu wansi w'enjuba mwana wange nze mukwano gwo mwana wange nze mukwano gwakira buli kiramu wansi w'enjuba mwana wange mwana wange zaliba nawe ku ssaawa esooka n'essaawa esembayo bona nga baweddewo yakola lavu mwana ne mama tubawakanyira buli lukya wadde okimanyi kyali mu nsobi mututemya nkizibu girita mu lubuto bwe muba mu buzibu n'osula ekiro nga otunula bwaba omwana yalwadde ng'oyagala okukakasa omwana ne mama genda ku masomero abazadde abafiirira abaana bammwe baswiti mwebaleete nga wadde zafiiza embeera yekyanze wamma temukoowa mukama katonda ye talitulekerera mmanyi kyali naffe nze kati kyenkusaba mwana wange kuba mwana mulungi ontasaba linza okutusekerera bw'oliba ng'oli mu nsobi anti baalugera omwana omubi avumaganya nnyina nyamba obeere mwana mulungi mu nsi tubeere bawanguzi ekyo emikwano gyo bwana buli muntu mu nsi ekyokwesiga buli muntu tokigezanga ebyo ebinyiza olibisanga wona kiri kufula omuzira kufuga busungu banga musasizi ayagaliza agaba mukama gw'oli mwesiga n'omutya byonna tebijja kukuzibuwalira nze mukwano gwo mwana wange nze mukwano gwakira buli kiramu wansi w'enjuba mwana wange mwana wange zaliba nawe ku ssaawa esooka n'essaawa esembayo bona nga bawe kyensaba mukama katonda oba omwana ow'amaanyi mu nsi buli gy'olaga ole mwesimbu mukakamu ayebuuza ayebuuzibwako nga lobunani talirya mwana wange fuba okwepatikanira duniya ne akhira bikolerera okutya ennyo katonda nga bo yange gyenkukwasizza omwana nzadde mulungi talina kamogo kubi genda wasezala wanga muwe linnya enazala wanga nogekyogero aliwa jajja musajja abuusa omuzuku lubana aliwa jajja mukyala abuusa omuzuku lubana engozi y'omwana eriwa muweke ku mugongo ngenda kumuyonsa aweze emyaka ebirebero ngenda mulabirira muwerera asome paka okumala ngenda muyigiriza obuwangwa nenono n'eddiini basenga b'omwana abakebera obugere muliwo basenga bakebera obugere abaana bamuomuliwabanange nzaire nzaire omwana nzadde nzadde omwana nzadde mulungi labayo jisu nzadde mulungi labayo jisu